Wansuubiza nti olidda nundabako nga ndeyo nga nkusuubira mukwano kiro na misana tebirimanya nga bwe nkwagala oli munda yange ku ntobo y'omutima gwange mu bulamu bwange ye gwansingira mukwano abalala bonna nzabosataga bwe nebaka Sisimuka abakwe gwendo woza mwene baka abakwe gwendo ta mwesisimuka kukwe gwendo woza mazima binjinyo biengu mide kwe utali Chimu chafumuka nyambo komewo nyambo zilire mukwano amazima kwetaga whenever come away when no time mwese simuka abawe when no water
Whenever I come.